Yeah, Deuteronomy 28, verse 21. Yeah, LBG.
You are a soldier or you are a doctor. You are a professor or you are a teacher. You are a preacher or you are a president. HIV, it is up. Likamizaina, likamizana, everybody likamizailan.
Nama MC tumefika kuwatoleza maazo ili afifie kwa sababu dada una aib. Nenda taratibu masa imna taabni kwa nkuba. Maswalene kwa binadamu kwa ivo pokia salam. Salitam lakini ikati wasumu. Ata kuwa na hamla mjoka lipo. Within no time maze tunadidimia. Kwa mnajili wapenda anasana pesa. Usababisha mikasa sasa siku mbili tatu. Unarevo na maganga wa matatu. Kufika Jumatatu. TR Fedolins. TR Fedolins.
You are a soldier or you are a doctor. You are a professor or you are a teacher. You are a preacher or you are a president. HIV it is up. Likamizaina, likamizana, everybody likamizailan.
Wake up, get up, joma mse wa shika jembe. TR ma MC ujumbe tunawafikishia. Maisha enda kasi kama risasi. Wala guzu na tutia wasi wasi kwetu. Kuipliza kama gezi watu wanawaza vipi virusi. Wina sambala tika vijijini kuwatia tahabani. Kachini tulia aminika kwa jamii. Tubo oreshe uchume wetu. Vipi mtaeleza mawaidha tunawapa. Father so marada chanuka ridhika. Otherwise utangamia kwa haya maradhi hatari ya ukimwi. Kwa kina dada na urembo ndiyo mambu ya nifanya kuwa tamani. Lakini anatushika kama ulimbo.
You are soldier or you are doctor. You are a professor or you are a teacher. You are a preacher or you are a president. HIV it is up. Likamizaina, likamizana, everybody likamizailan.
Itakuwa usipotaka sikia sauti ya Bwana Mungu ako kwa bidii. Na kataa kufanya maagizo akuagizayo. Ndipo Mungu Baba ataachilia laana juu ya maisha yako. Na tena juu ya kufuru atakupiga kwa kifua kikuharia moto na bado kwa flu. Bro acha udumu makini kavema kwa maana ukimwi si gonjwa bali ni laana kutoka kwa Mungu Baba. Bro acha usherati kubadili mabinti kila siku amkini kansa umelichafua. Na hao madakitari wamekataa kufichua. Kisi gonjwa bali ni laana.
You are a soldier or you are a doctor. You are a professor or you are a teacher. You are a preacher or you are a president. HIV it is up. Likamizaina, likamizana, everybody likamizailan.